Ekitebe kya Uganda kya Amerika mu ggwanga lya Uganda kiyimiriza mu mbeera ey'ekiseera enteekateeka zonna ezeekuusa kugaba visa oluvannyuma lwa Ebola okwalukawo mu ggwanga erya Uganda. Sabiika ewedde ku nnaku olwokutaano minisitule y'ebyobulamu yakakasa nti omuntu omu ye yafa ekirwadde ekya Ebola bwe yali ava mu ggwanga erya DR Congo. Okusinziira ku kitongole eky'ensi yonna eky'ebyobulamu bwe bakafa ekiyimbe kino ekya Ebola mu DR Congo, n'omulala omu n'afa mu ggwanga erya Uganda. Kati kigiddeko nti ekiyimbe akawuka akakika ekya bundibujo kye kyasse omuntu omu Uganda, era kitegeezeddwa nti tewali ddagala lyonna lyakakasibwa oba nti lijjanjaba oba okugema ekirwadde kino.